OPD since nakuwa baraka zinatua honestly nimekuwa zaidi ya more can be yeah. Umenipa kazi na furahi, umenipa maji na divai, umenipa fedha, nyumba, gari, mchumba na hakuna nae nidai. Usije niacha na keep calling, ulisha niasa na feel sorry. Jumbe kibao na si somi na shinda kukiwa na adui inform yeah. Umenipa uwezo pia ID, account za fedha sio IG. Mungu ni muwezo love, I feel Lord is my savior. Ana pay bills.
Shafika time to fry. Mwenyezi katufanya tuwe high. Wengi tushawazika, brothers and sisters. Few days back we cry. Kudumu na majonzi hi-fi. Twende online, washa wifi. Tukasikilize music, tuka watch movie. Tusahau shida tule vibe. God bless us. Yapo wengi tumekuja na maboda boda. Wakati watu wana drive Lexus. Na bado tuko peace, mtani wana tupa respect. Ametubariki kwenye rap na ndo maana tuko hot ila nyima mic checkers. Wanaojua wanajua kwamba always sisi ndo the best. Tuachane tufurahi kwa pamoja, hatujali tuko high ama sober. Hakuna pengine pa kupeleka shukrani, so we take all back to Jehovah.
Kupata tunachopenda, asante mama.
Bantu.